me number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, abebi bado wewe. Maradhi kifo kitaniua, acha niweke wazi, michezo unaijua. Eti mara nitesadi, big big daddy. Of course mimi namwita badi, atayiri mradi twende hadi nimonge gari ni msusie na kadi. Kwa kujichukulia maamuzi hivi nani kamruhusu aje kwa juu? If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya nemba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe,
oh, oh, oh. Kaze kulinda mipaka, mfalme na tonyo kali. Kwa yule anayemtaka, habibti ndo lake jina. Wapenda jidai, bila yeye ujanja sina. Yache ninjoy, oh, kwa utani masyara. Na nita kwa ishara, nimpole chotara. Wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umeni fanya na ima, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoe,
oh, 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 oh.
Kiniacha utani onea,
oh, oh, oh.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.